Je crois que j'annonce les couleurs. D'ailleurs, c'était un coup de foudre que j'avais connu. J'étais à Kinshasa dans les années 63 et je partais en Belgique. Il m'avait accompagné à l'aéroport avec un bouquet de fleurs. Une télépathie m'est venue en plein enregistrement parce qu'à cette époque, quand on faisait des enregistrements, les compositions, des fois, on les écrivait sur place. En ce qui me concerne, les gens me connaissent de notoriété sur ce plan, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et j'ai composé Ndaya mon amour. Le lendemain matin, on m'apprendra que Ndaya était victime d'un plasticage. On avait lancé une bombe sur la piste du Jardin des Eaux de Kinshasa. Il y a eu des morts. Et Ndaya était blessée, mais on m'a annoncé qu'elle était morte le lendemain matin. Alors que la veille, la nuit, je venais de composer, de chanter Ndaya mon amour, elle était tellement belle.
Thank you. Mania Nyokoninga. Na la dina kokufa na kopalanga na telengi alibala.
Thank you. Bacabuani Na lukinde ko sala mo jinanyo Thank you.
tana ngai mwana na mboka mopaya tokokoma na mbula ya sika nakanisi lelo kaferika mabala totikaki nakopanga mingi soki tokokuta suka mbula ezwi ngai na mboka mopaya lelo bana mboka na kopo na monoko nakanisi lelo kaferika mosika kisasa komoka elinga ba fetie isengo kanina kaverika. Michelina, vous allez se communier par la parama. Michelina, Nazali Kaka, Bopaya, Napoli Candela. Michelina, moi qui les alipé mon aîné, Michelina, Michelina, na kani mota na pata kutana, eko kene ngaima eko nina, misopi na motema, na kodila yo. Mike, Mike, Michelina, na kani mota na pata kutana, aniko na mibale okotelina, na motema, asaliko kamwa. Kolinga ka boyebi ah ah Mobali na kolinga ka boyebi
Bazali na ngapembeni mula moko ali akangala le muna tangwa bese soki na kobanza boye na kolala te Baby sangai boyebi Azali mokena zoto elegance Asala kapeli susu na kake national Soki boko pekisa na koboyate Mobali akotambu sangai moto Aseka kase na tango pena geste Api akangai mbote na mwasonyo Ongai sisika na kobala ye Sangai liboma, asoro la kainyo sona litoye Alinga kateko kanga mbanga bako yoka Sekele yangana ye ya la mufu Mubali ya kota mwisangai bongo Suki na ye ya misolo kola kenehi Alinga kase alata kakapolo Eske mwana hoyo akukufa mpe Mobali akoko misanga iliboma asolo langa inyoso na litoye alinga kateko kangamba mbaba koyoka sekele anga na ye ala mufu mbali akota misanga ipongo suki na ye amisolo kola kenedi alinga kase alata kakapolo eske mwana oyo
Kati is true. So I want you to listen to Angie Angel and Bobby Blue. This one is Angie Angel to you, 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 you and you.
Lord, we want the people to unite.
Oh yes.
Stop the cursing and fight.
Tell them.
Because it is not right. Oh no. Whoa. We want the people to have love.
The real.
You'll get the blessing from above. Whoa, 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 whoa. See, it's been so long I've been trying to tell you, children, that His Majesty is
tell them.
When you think it's peace and safety, it's a sudden destruction. Whoa, whoa. Well, we want the people to unite. Stop your fussing and fight.
Oh, yeah.
Because it is not the right. Oh, no. We want the people to have love. You will get the blessing from above. Whoa.
Oh, yes. Inspiration of great love is all we need. So wipe on the negative. Some people are feet, some people are walking dead. They vibe heavy like lead. Grown up people, you hear what I said. Clap you on if you know sin and clean. Rock on show off if you know what I mean. Listen to my words when I flash from the scene. Bobby Blue, just sing and come in.
We want the people to unite.
Yes.
Stop the fussing and fight.
Have to stop
that now. This is not the right. Oh no.
Don't.
We want the people to have love.
Oh,
you
yes.
Love the blessings from above. Whoa, 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 whoa. Well, want the people to unite. Want the people to unite.
Oh yes. So if we stick together like a stump on a ladder, remember, love is a treasure.